I just said the black man. Akagamba, will you marry me? Obatengo kamanda.
Obatengo kamanda.
Kawa tensho ni kubanga matenga chevanda.
Matenga chevanda.
Obuzimu wagara nyo mnange. Obuzimu wagara nyo. Echitufu warungi wanyo mnange. Warungi wanyo. Weraba quality ebirungi kukwoni na quantity. Wamponya babaniti. Pite yote yetaka editi. Body sweet like Nido Nido. Katini wachiti wa sebo. Mena kufuna I really wanna seto seto. Kenina kwendi wa kutula. Abo kesi teba tumanyira. Kenina kwendi wa kutula. Kemine mbemu kwena sura. Batenga chevanya, obuzimu bwagara nyo mnange, obuzimu bwagara nyo, echitufu warungi wanyo mnange, warungi wanyo, weraba quality ebirungi kukwoni na quantity, wamponya babaniti, fite yote yetaka editi.
www.mp3ugandanmusic.com